tuzinanga bawendule oluba mu mukyala omusigule fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo bibya bibya muko owo bulamu bwanyanya gwe gaswainebereramu kefunya litaimu neyigidamu ezange nzeteekamu ebyalafu ebyonapozinga muko tubeerayo ne babesti muzibikipate tukuwa zidaivu tevya eximbako laifu anti nafuuka biwafu like bobindi masima wafu fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo tuzinanga bawendule mulubamu omukyala wamusigule tuzina mu pati pati abaana ntebayitwa sikati kabeerwa simuloba pati abaana bamununanga yokati batuyana ne bajamu nesati mr bt omuwa mukumire mucaki toba wacansi efidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo fidde wange ebeera wikendi tubeerayo tunyumirwa ne ba big boys tubayo mu bibaleyo gaswainebereramu kefunya litaimu neyindikidamu ezange nzeteekamu ebyalafu ebyonapozinga muko tuzinanga bawendule olubamu omukyala wamusigule tuzina mu patipati abaana ntebayitwa sika